إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وبكرزا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku zakatul mal nga ye mpaji eyokusatu mu mpaji zaffe ez'obusiraamu empaji esooka ye tawhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah empaji eyokubiri sala ebyo omalubinyweza mu bulamu bwo empaji eno eyokusatu imma ekuteebiramu bw'obeera n'obukwakkulizo bwabo abateekeddwa okubeera nga bagiwa oba n'obeera nga okakatibwako okugikkiriza obukkiriza n'omanya nti nno mu ddiini yaffe mulimu empagi eya zaka olw'okubeera nti oyinza okuba nga tulimu abo bakatibwako okubeera nga bawa zaka olw'obutaba na busobozi bwa maali n'olwekyo ow'ekitiibwa omukkiriza barakallahu feek omulundi ogwaggwa twalaba ekika ky'emmaali ekisooka nga z'ensolo ezirundibwa ne tulaba ebizikwatako eby'enjawulo ne tuwunzika nga tukulaze engeri gy'owaamu zaka mu nsolo ezo ezirundibwa eziyitibwa bahimatu al an'ami assaima wahayyakumullah olwaleero barakallahu fiikum tugenze ku muteeko ogw'okubiri ogw'emmaali eweebwamu zaka era nga omuteeko guno gwe gw'ebintu ebirimibwa mu ttaka oba mu bufunze gamba nti ezaka y'ebirime zaka ey'ebirime lwaki njagadde okutandikira eno njagadde tutandikira eno yonna tusooke tulabe ensolo tusooke tulabe ebirime then tulyoke tubeere nga tuyingira mu muteeko ogwo ogutera okubuna abantu bonna kubanga gube tunagutuukako gujja kuzaala ebintu bingi bingi tubeere nga tugulwako kale gino ejangu mangu okubeera nga tugivaako yenayagala barakallahu fiikum okubeera nga tutandikirako wabillahi attawfiiq kakati gwe owekitiibwa omukkiriza barakallahu fiik kimanye nti mu maali eweebwamu zaka mwe muli ebirime yagamba owekitiibwa allahu tabaraka wataala nti ya ayuha allahina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabitum wa mimma akhrajna lakum min al ard abange mmwe abakkiriza muweeyo mu birungi bye mufunye muweeyo mu birungi bye mufunye eno daliili tujja giraba nga yeemu era ku adilla eza zaka mu urudhi tijaara mu by'obusuubuzi kino ekitundu ekisooka anfiqu min tayibaati ma kasabitum kakati daliili y'ebyo ebirime eriwo mu aya eno kyekitundu kiri ekisembayo yagamba nti wa mimma akhrajna lakum min al arud ne mu ebyo bye tubajjidde mu ttaka ne tuyigawo nti zaka eweebwa mu birime wa mimma akhrajna lakum min al ard omuteeko ogw'okubiri oba afwan daliiri ey'okubiri ku nsonga eno kyekigambo ky'owekitiibwa allahu tabaraka wataala era yagamba owekitiibwa allah mu suratu al an'am yagamba nti kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi mulye mu bibala by'ebirime byammwe idha athmara kasemala okubeera nga bibaze wa atu haqqahu yawma hasadihi mubeerenga muwa ne zaka mubeerenga muwa haki y'ebirime ebyo ye zaka wano yeetegezebwa wano wa atu haqqahu naye yo zaka y'ebirime obutafaanaganako nabiri bye twalaba bimala kuyitako mwaka yo teriiko kuyitako mwaka la w'okungulidde w'owera zaka allah kyavaaga nti wa atu haqqahu yawma hasadihi olunaku lw'amakungula lwe lunaku lw'ogenda okubeera nga owa zakaayo era mu ngeri yemu n'agamba omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama olunno yewenkomerero mubannabbi bo abakaafu abashiya bagamba nti ba imamu ba basigala batwala obwannabbi mu maaso la ono yewenkomerero mubannabbi yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eva ku abu saidi al khuduri radiallahu taala anhu yagamba nti fima sakati assamau waluyun al ushur ebirime byonna ebifukirirwa enkuba samaa ono kitegeeza nkuba sakati samaa bwe bwengula amakulu ماذا الليبيدي بيفو بني بيوا أمز فيما سقط السماء والعيون ninsulo bitegezaki amakulu ebirimi ebirimibwa mu ntobazi byo ebitalinda sizoni tebirinda nkuba tebirinda kila obula biri bifo bya ntobazi tobazi ebyo ifanako bwe bityo wal uyunu al ushur ebirimi ifanako bwe bityo byakatibwa kubiranga biwebwamu ushuru kyekiriwa kyekimu ekyekkumi bobo ina kilo lukumi wa kilo chikumi bino tugenda bikulaga bulungi nyo barakallahu fikum nga tukulaga engiri jowamu zaka ino na hadithi singani wa musahihu al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala na ulecho uwechitibu mkiriza obubujulizi obwimirundi esa tubonna bumara bulungi nyo okubeera nga omusilamu amanya ntino ebirime bya febyo bitulima aga masamba gemuyitako amasamba ago gaweebwa muzaka wabula birime ekyebyo ebiweebwa muzaka abaffe buli kirime kyonna kiweebwa muzaka ensonga najikoonako nga nkulaga ebintu ebiweebwa muzaka n'ebikoonerako mu bufunze kati barakallahu fik nkugaziizaamu wano katono weetegereze bulungi abaffe buli kirime kyonna kiweebwa muzaka okwanukula nedda bal zaka ziweebwa fi kulli makilin muddakhir zaka ewebwa mu kirime ekyagatta obukakuliza obubiri kakuliza akasooka kwe kubeera kisobola okulengebwa osobola okiteeka mu kibbo osobola okiteeka mu kisero osobola okiteeka mu ndebe osobola okiteeka mu kalobo osobola okipimira mu kikopo n'ebifaanako bwe bityo ekirime ekiggwa mu muteeko ogwo makiirin amakulu kigirwa kail osobola okukikola ne kail nga Allah bwe yatugamba tubeere nga tutolereza emaatha tupime ebipimo ماذا الكيل بالقسط نوبين كانيا انو كيل يغيروا اكو نجي جيروا واوفوا الكيل اذا كلتم واوفوا الكيل اذا كلتم بمبانغا مبيما مولينغي ابينتو مبيرينغي nga mubirenga na mazima nobwenkanya kitegeza ki tokona kona kalobeno wansi tokwatanyira notandiko kwato obuli omunwe bogumuza kumukugulala kumulala bojipange eri bojikole ebanga wakati yao agulengera na lengerango omadha omulengo ogulimu emadha amatoka amangi ogendo gira bwo tunonga wedda wakati walgo kituli Allah gantu wa awful kaila idha kiltum kaili kichiwano bekubera nti ebintu bisobola kubera nga birengebwa mungeri efanagana ko bweti nolecho barakallahu fik bobanga kino okitegedde muganda wange omulungi owekitiibwa omukkiriza hafidhakallahu tabaraka wa ta'ala tugambye ntino zaka eweebwa fi kulli makilin muddakhir zaka eweebwa mu buli kirime kyonna ekisooka nga kiri makili kaire tukutegeezezza nti kye kirime ekisobola okulengebwa mu kintu kyonna nga bwe tukikulaze kibbo kisobola nefaanako bwe kityo ekyokubiri nga muddakhir addikhaaru kitegeeza ki kwe kubeera nti ekirime kino osobola okisitowalinga nekibeera preserved okumala ebbanga ddene nekikuumibwa nekibeerawo okumala ebbanga ddene nekitwala emyezi mukaaga nekitwala omwaka n'ebirala ebifaanako bwe bityo ekirime ekirina ebitendo bino okubikwanguyiza amangu bw'oba otunuulidde ewaffe e Uganda ojja bisiŋŋaana nga ebirime ebyagatta conditions zino ebbiri ze serious ze ziriwa by'ebirime eby'empeke muceere bijanjaalo kawo soya kasooli binyeebwa emaatha mwanyi tuzoogeddeko n'ebirala byonna ebigwa mu muteeko ogufaanako bwe bityo ebirime ebigwa mu muteeko ogwo by'ebirime ebiweebwamu zaka mu muteeko guno ebirime ebiri mu kifaananyi ekyo ebyakuŋŋaanya obukwakkulizo obwo obubiri by'ebirime bituwaamu zaka lwaki by'ebirina sharuti ya kail ne sharuti ya ddikhaar nekitegeeza ki ennaanaasi omusiri gw'ennaanaasi nanyini gwe tumugamba kuwa zaka omulimu w'enva endiibwa egundi maatha mboga nakati doodo omulimu w'ebikajjo tugambye w'amatooke twala ebintu ebyo neifaanako bwe bityo kankwe ekyokulabirako obumondo obuzungu obumondo obuzungu osobola obuteeka mu ndebe osobola obuteeka mu bibbo osobola obupima osobola obulenga ekisoboka kyokka ate mu ngeri y'emu tosobola kubeera ng'obukuuma ne butwala ebbanga tosobola kubukuuma ne butwala omwaka tosobola kubukuuma ne butwala emyaka ebiri kitegeeza nti oba bumaze okufulumamu obukwakulizo buno bukolawo ki buno obukwakulizo anti emmaali tegenda kubeera maali tegenda kubeera maali okubisobola okubeera ng'ekola kye bayita almuwasa, okugaziya, okugasa n'abalala, ab'egindi bafune n'ab'egindi bafune n'ab'egindi bafuneko, ifaanako bwebityo okuggyako ng'emmaali eyo esobola okubeera preserved, esobola okwanikibwa n'ekala n'eterekebwa mu masitoowa n'ebyo ebifaanako bwebityo. Eyo nno ebeera maali wahakadha. Ate yo kaili, kubanga kaili ekuyambako okufuna wasaka. Ngeri kijo ogenda okubeera nga owaamu zaka, ogenda kubeera nga ogiwa bil kail. Kakati kino nikibeera nga kikuyambako, nebeera nga bino ebiri bitekeddwa okubeera nga bikuŋŋaana emmaali okusobola okubeera nga ewe bwamu zaka. Singa omusajja tumusinga nanga alina omusiri gw'ebikajjo okuva eno n'eri mailo namba musiri gw'ebikajjo. Tayib, ebikajjo ndisobola bitereka okumala ebbanga ddene kwanukula nedda. Ekyokubiri, tusobola okubipima mu mbatu ne tubijjamu gundi ne tubijjamu swa nga bwe tugenda okulaga wansi ngeri gye tugenda okwamuzza kakuba tulina tuyoola buyoozi mbatu ne tulyoka tufuna ekipimo kiri kye twetaaga then ne tulyoka tubeera nga tuwamuzzaka. Tusobola okukikola okubiyoola mu mbatu okwanukula nti nette tusobola ethan tekirimu ebyo bwe bwamuzzaka. Ate ffene ate mapaapaali ate byonna byonna ogenda obitunuulira nga bwe bito bwe bifaanana, nekitegeeza nti ebyo tebiri mu birime ebiweebwamu zaka. Sharuti eno yeriwa gitambulireko bulungi, fi kulli makilin muddakhir. Obbikwanguyiza amangu, bagana masala mawanvu magazi, obbikwanguyiza amangu era nga kyosinga okwetaaga kwe kubeera nti ebirime eby'empeke ewaffe Uganda bye tulima ne tukungula ne twanika, ebyo by'ebirime bye tuwaamu zaka, by'ebirime bye tuwaamu zaka. Wabarakallahu fikum. Kakati kimanye owekiri omukkiriza nti zaka ono oba zaka eno tekakata okuggyako ekakata n'obukwakkulizo obulala. Kitegeeza ki? Ono omuntu agenda okuwa zaka, omuntu agenda okuwa zaka, waliwo obukwakkulizo obuteekeddwa okusooka okubeerawo zaka ebeere ng'emukakatako mu birime. Kitegeeza nti asobola okuba n'ebirime ebyo alina n'atawa zaka. Atya? Ulira obukwakkulizo buno buli bubiri. Akwakkuliza akasooka kwe kubeera nti omuntu alina niswaabu, milku anniswaabu, omuntu alina okubeera nga alina niswaabu. Niswaabu tuvudde mabiga nga tujogerako nti kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubeerako ebeere ng'ekakata okubeera nga eweebwamu zaka. Kyekigero emmaali kyeteekeddwa okubeerako ebeere ng'ekakata okubeera nga eweebwamu zaka. Ekigero kino twagenda ntukikulaga tugamba nti ngamiya zirina kubeera bweziti, ente zirina kubeera bweziti, ezo nibaita niswaabu. Kakati munnange n'ebirime si buli kimu nti buli enenena kati gwe oyina ebijanjaalo wazzaka, oyina kasooli wazzaka. La, waliwo ekigero. Ng'ekigero kino omuntu bw'akifuna obusira bumuyise mugagga then bumubanja okubeera nga agaziyaako n'abalala nabo babeere nga bafuna ku ssanyu. N'olwekyo obukwakkulizo buno akasookera ddala ye niswaabu. Yensonga lwaki omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba mu hadithi yetwawulira edda ti laisa fima duna khamsati au suqi sadaqa, ekirime kyonna ekitaweza wasaqi ttaano, ezo nno ŋŋenda zikunnyonnyola, ekitaweza wasaqi ttaano kubanga kati annabbi akulaga nisaabu tekiriimu zaka, tekiriimu zaka. Laisa fima duna khamsati au suqi sadaqa, ekirime ekitaweza wasaqi ttaano tekiriimu zaka. Hadithi etegeeza ki? Etegeeza nti si buli mulimi ti omusajja akungudde endebe ze nnya tuweza zaka, omusajja akungudde ensawo y'emu tuweza zaka, akungudde ensawo z'ebbiri tuweza zaka. La, alina okubeera ng'alina wasaqi ttaano nga bwe ŋŋenda okuzikunnyonnyola. Barakallahu fik. Kyakwakkuliza akasooka n'eddaliri yaako ogiwulidde. Akwakkulizaako okubiri kwe kubeera nti azzara, ebirime bino milkun lak waqti alwujub, biina okubeera nga gwe obadde nannyini byo mu budde webikakatiddwa oba webikakaseeko okubeera nga biweebwamu zaka. Olina okubeera nga ebino bisiŋŋaaniddwa nga bibyo, bwe biba nga tebibadde bibyo n'obifuna nga bimaze okubeera nga bikakatibwa okubeera nga biweebwamu zaka, munnange obeera tokakatibwa kubeera ng'obiwaamu zaka. Weetegereze bulungi ensonga eno, wabula oyo abadde nannyini byo yakakatibwako okubeera ng'abiwaamu zaka. yakati wako kubeeranga abiwamu zaka obudde bwa wajib ekirime kirino obudde wekifuukira wajib kati zaka ifuse wajib okujiwa mu birime bino ngekirime ekyo tekinnatuuka mu budde obwo tekiri wajib kuyikiwa mu zaka kankwe ekigambo eba ekyokola birako otegere bulungi budde ki awalan budde ki ebirime gwe bikakati bwako kubeeranga biweebwa mu zaka ebirime biweebwa mu zaka oba ebyempeke birimu emiteeka ebiri imma bigwa mu zara zara ekyekki byebino ebirimibwa obulimibwa ngaki nga bijanjaalo ebisigibwa obusigibwa kyetuyita okusiga e Uganda waliwo ebisimbibwa ekyo bakiyita garas kuba kusimba ate waliwo kyebayita azara okulima oba okusiga kakati mu Luwarabu ebirime ebizaraibwa ebisigibwa obusigibwa byebiriwa ewaffe e Uganda ebirime byetusiga obusizi ebiyitibwa zara kyebyebiriwa byebijanjaalo yekasooli eyo zara ate ebirime ebisimbibwa obusimbibwa kyebayita garas au yagras garasan oba nasimba omuti kati byebiriwa ye mwanyi n'okudda waggulu ene Buwarabu ntende emizabibu ebyo bisimbibwa busimbibwa kakati ekirime kyonna ekisimbibwa obusimbibwa kitegeeza nti ekirime eky'omuti ebibala byakyo bwe bibeera nga biweebwamu zaka ng'emmwanyi ng'entende ng'emizabibu ebirime ebifaanaganako bwe bitukubenga biweebwamu zaka biyina bulungi obukwakkulizo buli obuli otwalabye biyina bulungi nnyo obukwakkulizo buli obubiri bwe twalabye kati bituuka obwawaajibu buyingira ddi ku birime ebyo kati bikakase okubeera nga biweebwamu zaka idha sfarrat kasta byengera ne bifuuka bya kyenvu kasta bikyusa kkala kubanga ebirime bibeera bya kiragala kasta bikyusa kkala ne bifuuka ebya kyenvu awe himarrat oba ne bimyuka ne bifuuka bimyufu waaki entende abawanga de mawanga g'entende bakimanyi bulungi tiwaliwo entende ebika ebimu byo bwetuuka okwengera nga tennatuukira ddala nikubeera nti egonze bwetuuka okwengera ezimu zikyusa kkala kubanga zirimu ebika bingi zikyusa kkala ne zibeera myufu endala zikyusa kkala ne zibeera za kyenvu bal ezimu zikyusa kkala ne zeesigamira ku buddugavu kakati ezifaanaganako bwe zityo kasa zibeera nga zivudde mu bwakiragala kasa zikyusa ne ziva mu kiragala ne zikyusa emu ku kkala emu okudda ku myufu oba okudda ku yakyenvu oba okwesigamira kakobe alimu oluddugavuddugavu kakati ekyo ekirime kikakasa okubeera nga kiweebwamu zaka bw'ebeera mwanyi mu ngeri y'emu n'ekyuka nedda ku emu ku kkala ezo twogedde oli emwanyi eyo ekakasa okubeera ng'eweebwamu zaka wahakatha nekitegeeza ki nti mu bibala mu miti mu birime eby'emiti kasa ebibala ebyo biva ku kiragala ne bidda ku kkala emme ya kyenvu oba emyufu kaakati awo bikakasa okubeera nga biweebwamu zaka ate ebirime ebisigibwa obusigibwa idha shtaddat al habba kasta empeke ekakanyala kyetuyita okukala kasa bitandika okukala notandika otunula kasolo netandisa okukala tandika otunula ebyange bitandisa okukala nga bw'okwata empeke bw'oginyiga ekalubye okukaluba okw'okukala waliwo okubeera nti ekaluba naye nga si kkala kubanga ekijanjalo ng'ekijanjalo kiba kikaluba newaliwo okukaluba okw'okukala kasa kifuna okukaluba okwo okw'okukala khalas bitandisa okukala okubikufundiza ennyo kasa bitandika okukala bwetwogera ekyo buli muntu yenna aba akimanya kasa bitandika okukala olwo obwawaagi bubiyingiddemu ate biri eby'emiti kasa bikyuka kkala ne bidda ku bwakyenvu olwo bikakasa okubeera nga biweebwamu zaka kakati kino nno munnange bw'oba otegedde nti ni wakati yawujo obo kitegeeza ki weetegereze embeera zino wammanga kitegeeza nti omuntu yenna bwagwa mu mbeera zino wammanga aba takkati bwakubeera ng'awa zaka ekisookera ddala singa omuntu agula omusiri gw'omuntu n'amugulako
omusiri gw'ebijanjaalo, n'agula omusiri gwa kasooli, kasooli amazokkala, n'agula omusiri gwa kasooli, n'agula maadha omusiri gw'ebijanjaalo, n'agula maadha omusiri gwaki gwakawo n'ebirala byonna ebifaanaganako kubanga guno omusiri kati akkirizibwa okugugula so nga tegunnatuuka ku mbeera eno takkirizwa kubeera ng'agugula. Nabbi sa sallama yatugaana okugula ebibala, yatugaana okugula ebirime kabula budu assalah, ebirime ebyo nga tebinnabeera nga bifuna kibaita salah. Nabbi sa sallama yagamba hatta tazhuwa, kyekiriwa hatta idha sfarrat au himarrat, kasaibeera nga byengedde bikyuse kkala ne bifuuka byakyenvu obifuuse byaki obifuuse bimyufu, olukati ng'okkiriza okubeera nga obigula. Kakati singa omuntu agula omusiri ogwo, zake katibwa kwani? Kwabadde nannyini musiri ogwo oba zaka ekakatibwa kwona aguguze, okwanukula nti zaka ekakata kwoyo nannyini musiri ogwo abadde nannyini gwo, webyafunidde obwawaajibu nannyini byo yeyakatiddwako okubeera nga abiwaamu zaka. Kino kitegeeza ki? Singa nannyini musiri, singa nannyini musiri akola akwata omusiri n'aguguza omuntu, n'aguguza omuntu ng'obwawaajibu tebunnatuuka, eyo n'ebeera nsobi. Ebijanjaalo bimulisa n'abiguza omuntu, bigenda okukala, ekyo nno tugambye tekikkirizibwa, bigenda okukala nga biri mikono gy'ono eyabiguze, ani nannyini gundi, ani agenda okuwa zaka? Ono omuguzi eyabiguze yagenda okuwa zaka, yagenda okuwa zaka. Lwaki? Kubanga obwawaaji bugenza okujja nga biri mu mikono gye. Noolwekyo kitegeeza nti oli bw'aba agenda kutunda ng'amanyi obusiraamu oba ng'abufaako, ateekeddwa okuteeka into consideration nti bino ebirime byali mu guzo ono ate akatibwako okubeera nga yeeke nyininnyini asasula zaka yaabyo, kubanga obwawaajibu mu byo bwayimirirawo ng'omuntu ono amaze okukola atya, bwayimirirawo ng'omuntu ono amaze okubeera nga yennannyini bintu ebyo, ng'omuntu ono yennannyini maali eyo. Era mu ngeri y'emu, singa omuntu akola omulimu ne bamusasulamu ennimiro, ennimiro eyo mu butuufu ng'emaze okubeera ng'efuna ebitende byetwogeddeko, obwawaajibu bwagituukamu dda, zakeri kubali bannannyini kumusasula, si alina okubeera nga wazzaka. Singa abantu mathala ng'amakampuni amanene, amakampuni amanene agalimya emisiri eminene, eyinza okubanga ngano, eyinza okubanga muceere, eyinza okubanga maadha, eyinza okubanga kasooli, biyinza okubanga ebijanjaalo, bayinza okuba n'omusinga gwina kilomitas mpitirivu mpitirivu, nebakungula nebatwala ebyo ebira bya kampuni kampuni, balekalekamu ebintu ndo batatekayo birowoozo. Singa omunaku ajja n'abikuŋŋaanya n'akuŋŋaanya n'akuŋŋaanya n'akuŋŋaanya, okkakkananga ebirime byakuŋŋaanyiza alonzeronze o bonna bifunye wasaka ettaano, wasaka ettaano ni swabu, naye akakatibwa okubeera nga abiwaamu zaka okwanukula nedda. Lwaki? Anti binaabifunye luvannyuma lw'okubeera nti byali nabanyinanyini byo wakati lwujubu, wakati alwujubu. Nolwekyo zaka ekakata kubali so si kwono, zaka ekakata kubali so si kwono. Singa omuntu maadha asikira omusiri nga guli mu mbeera bwe gutyo, kadhalik bwe kityo bwe kifaanana n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu ayinza okuvaayo n'agenda mu kibira n'akuŋŋaanya n'atemaatema n'asangayo ebi, ogenda okakkananga ayina wasaka ettaano, omuntu oyo takakatibwa kubeera ng'awa zaka. Lwaki? Olw'ensonga obwawaajibu, obwawaajibu bwagenze okujja nga imaadha ng'ebintu ebyo birina muntu mulala, ng'ebintu ebyo birina muntu mulala. Noolwekyo omuntu oyo omulala yakatibwa okubeera nga abiwaamu zaka. Amma bino ebyekibira, amma bino ebyagundi, kwe kubeera nti nekimugaana okubeera nga abiwaamu zaka olw'ensonga nti si bibye, si bibye. Obusiraamu tebugamba muntu kuwa zaka mu maali etali iye, mu maali etali iye. Amakulu kino kintu kya public, omuntu wadde mu kitusarafa nga bwayagala, kiri ekikatibwa okubeera nga kiwa zaka erina kuba maali yo gwe gye weefugira gwe gwe ng'omuntu wa barakallahu fiikum. Noolwekyo abebiti wabakkiriza, ebyo tuba tubitegedde, kaakati ni swaabu ye maali, ni swaabu ya kharij min al ardi, niswaabu gye twalabye nti ya khamsat awsuq ziwasaka ettaano yehiwa tujitegera tutya hadithi ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wasallam yagambye tilaisa fi maduna khamsati awsat sadaqa ebirime ebitaweza wasaqi tano tebiwe gwa muzaka wasaqi tano zino omulimi zitumugamba anti ayino kubeeranga alina abirenga akakatibwako kubeeranga wazaka zeziriwa wetegereza bulungi barakallahu fik chibaita wasaq emu zibera situna sa zibera sa nkaga sa zino twazogera ko nyomuza katul fitri sa zino tanazi kunyonyola ko imabega wali nga tuli mukubuli emiteko jemali webwa muzaka kaka tujukudira mwano mu butongole teka yebirozo barakallahu fikum era tewira likilla tugenda kula gembere nyangu ennyo je tugenda kubiranga tuwa muzaka mu bilime bya fe barakallahu fikum tugamye nti sa emu kuba nabi atugamye nti zaka ni sawabu ya zaka ziri sa tano ziri afwan ziri wasaqi tano kakati wasaqi tugamye nti zibera situna sa kakati sa yeriwa wasaqi emu ziri sa nkaga kati sa emu je tuyetaga okutegera bwe tujitegera irisigale bino byatwanguira sa emu zibera mud nya mud cheki kwekwata noyola n'emikono gyo ebiri noyola mu mwanyi ndeta chakulebira keche mwanyi n'emikono gyo ebiri ebatu byo nobigula bulungi noyola oluyolo talimu kubirira noteeka mu kintu eyo muddemu noyola oluyolo olwokubiri noteeka mu kintu ezo muddi bbiri noyola oluyolo olwokusatu noteeka mu kintu ezo muddi satu noyola ekintu madha noyola ira munjola yemo noteeka mu kintu kakati ofunye arubatu amdad ofunye muddinya kakati ezo muddinya jibaita saa wali muzakatu lufitiri eche chigere chikakatako gokwata noga nowo mweta muzakatu lufitiri wali ya ramadhani kakati muzakatu lumali eche chigero chirabye echo echigero ochirabye khalas chikubisemo emirundi nkaga echo bwoto boyinokola emirundi nkaga boto boli nokora emirundi nkaga binonno ngenda bigati yika kati omuntu ayino kuita process eno yonna ngenda bikula kabarakallahu fikum tugenda kakati echo choli nokora emirundi nkaga nofuna wasakeemu kubanga twagambye nti wasakeemu zibera sa nkaga sa ojirabye zenjola zirinya enjola nya zoyodde eyo sa emu kitegeeza oyino kuyola emirundi ena emirundi nkaga nobera ngolina wasaqi emu kakati nabi sallallahu alayhi wasallam yatugambye nti wasaqi zina kuba tano kitegeeza ki kitegeeza nti zaka yebirime zibera sa bikumi bisatu sa bikumi bisatu zenjola nya emirundi bikumi bisatu enjola nya emirundi bikumi bisatu enjola nya emirundi bikumi bisatu kitya anti enjola zino nya emirundi nkaga tufunye wasaqi emu zisa nkaga ye wasaqi emu kakati nabi yatugamba mmeka yatugamba mmeka yatugamba tano kakati kitegeeza nkaga bogattako enkaga endala zemmeka kikumi mu abiri bogattako enkaga endala zemmeka kikumi kinaana bogattako enkaga endala zemmeka ojja kusingana zijja kubeera bibiri mwana bogattako enkaga endala zigenda kuba mmeka zigenda kubeera bisatu zigenda kubeera bikumi bisatu khalas kitegeeza nti zibeera sa bikumi bisatu kakati owekitiibwa mukkiriza olwaleero guno mulimu munene omuntu okubeera nga ebintu bino abikola songa mwana wattu kuno kwanguyiza kwengendo okwogerako wano kuno kwanguyiza kwengendo okwogerako wano barakallahu feeka bukuba tekukoleddwa gwe osiga tuyina kyekwaso kubanga enkola njikulaze ate otawaana nnyo 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 olutawaana olusinga luno okungudde maaliyo okungudde maaliyo eryawo kitegereka bulungi okungudde maaliyo eryawo omulimu guwayitamu okusimba okole okolote munene nnyo okusinga guno niyo olw'okuba emitima gy'abantu mikodo kisobola okugene yenyolanyola kwekyo nga tegyenyolanyola kuleka tulo n'agenda nemunkuba nembutiti n'asamba omusulo n'akola atya n'agenda n'alima n'akola atya wano bw'atuuka guno kati mulimu munene nnyo tayibu kale fe abakulembeze b'obusiraamu tukakatibwako okwanguyiza abantu ekintu kino era kati njogera n'abakulembeze b'obusiraamu bwe bakuwa omulimu gwonna nti gundi yakulira zaka mu Uganda Muslim Supreme Council, gundi yakulira zaka ekibuli twogera Kampala mukadde Uganda Muslim Supreme Council, naye ab'ekibuli nabo basiraamu tetujja gamba nti si basiraamu bayinza okubanga tebagenda kufuna imaani ya gamba nti ffenna tugenda kubeera kimu tubeere bakulembeze kakati kitegeeza bayina owa zaka wadde ekyo ezina enjawukana yawukana zino obukundi kundi Allah tabyagala bino bye tulimu naye tetugamba nti abantu tebagenda kuwa zaka n'olwekyo ndi mu kwogera n'abagamba nti bakulembeze ba zaka yonna gye bali mu bukundi kundi obwo buli mazimuuma benjogerako nti omuntu yenna kasabaga nti gw'okuwulira zaka tekitegeeza nti gula entebe ennungi ogule n'akameeza akalungi ne ofiisi yo oginyirize bulungi otuule muli oteeka akapande oluwa bweru nti ofiisi ya zaka olinda abantu abakuleetera zaka nedda omulimu gwo kunnyonnyola bantu zaka awalan ogibasomese bw'oba tosobola zaka tosobola kugisomesa gyesonyiwe okuggyako ng'okakasa nti oteekayo amaanyi okulaba nti ofuna baddoati abasobola okugisomesa ne bagisomesa abantu si kutuula butuuzi wali mbaolinda zaka ate ogirye mbugwe amira alaiha nga tonakyo ogikoledde ekyo kimu ekyokubiri olina okubeera nga oyanguyiza abantu okutegeera empa ya zaka so si gyebasomesa busomesa olina okubanguyiza empa yaayo kaakati kino kyetugendako wano ebintu bino byonna okakatibwako gwe nti nze nkulira zaka mu jamaiyatu dawa assalafiya nze nkulira zaka wano oba wali yonna bw'oba gwe okulira zaka ow'ekitiibwa omukkiriza wonna we babeera bakutadde kino kikole kikulu nnyo nkubiriza baganda baffe yonna Uganda Muslim Supreme Council mufti waffe ow'eggwanga n'abalala bonna abali mu kisinde kifaanaganako bwekiti ensonga eno bagikole kubanga yeefuula zaka okubeera ng'etegereka mu ggwanga kino nga tebakikoze zaka ajja kusigala nga erimu kibululu tetegerekeka nga yakiddedde temanyiddwa oba eweebwa oba teweebwa anyagirya tegenda kutegerekeka okutuusa bino nga bikoleddwa ekisookera ddala ebirime bino waliwo amasitoowa mu kibuga agakuŋŋaaniramu ebirime bino ebyamaanyi ebirime bino ebyogeddwako byonna obitegedde bijanjaalo kasooli kawo muceere biki amasitoowa ag'amaanyi weegali waliwo n'amasitoowa nga gabaganda baffe basiraamu kaakati kola otya kino nno nsaba baganda baffe ab'ekitiibwa naddala abamanyiddwa nti be basinga okukulemberamu be basaale mu kuteeka mu nkola n'okkubiriza abantu okuteeka mu nkola eddiini n'okusinza ow'ekiba allahu subhanahu wataala baganda baffe abajjamuiya dawata salafiya babeere basaale mu nsonga eno muganda wa sheikh ismaila mutumba mu butuufu guno omulimu osobola okwewaayo n'ogukola lillahi tabaraka wataala n'okwatagana ne baganda baffe abalala ne mubeera nga mukola omulimu guno ogenda ku sitoowa yonna ey'omusiraamu imastowa ya kasooli mu kisenyawe bali baganda baffe bangi baganda baffe abamasidi salafu kuwino baganda baffe abamasidi takuwa mu kisenyi wallahi nga mwawomye omulimu guno ne mugukolera umma mujja kuba mukoze nnyo kubanga awe muli awe wajjudde amasitoowa awo mayitirivu mukole mutya mugende mu sitoowa yonna ey'ebijanjaalo yoola ebijanjaalo ebyo mufune omuntu ayoole omu ku mmwe omuvubuka ow'ekigero so oli alina ogubatu ogunene asobola okukuba oluyi engalo ne zikubuna okuva waggulu ku mutwe ku nviiri okutuuka eno wansi w'akalevu n'atwaliramu n'ensingola wadde ow'akabatu akatono asobola okukuba oluyi ne lubeera nga luli wakati w'egundi terisobola kukubuna ttama wabula omuntu alina ekibatu ekyekigero nga ye muntu yenna alina emaadha ekifaananyi ekyekigero oyo ayoole ayoole enjoola zino nga bwenzikulaze ayoole enjoola zino nga bwenzikulaze yoola emirundi ena emirundi ena okole bwotyo emirundi bikumi bisatu yoola emirundi ena okole bwotyo emirundi bisatu oba bwe mba mulina ekikebe musobola okipima ne muyoola enjoola nnya ne mukakasa nti kino ekikebe sayizi yaakyo yeyebintu ebiwe ebyenjoola nnya kakati muyoole muyooze buzo ekikebe ekyo eyo kyenyini kyembeera mupimye mmwe kuba musobola okyekolera wenyini nyini musobola okyekolera mmwe mwenyini nyini awo mukisenyi baganda ffe bali awo abalungi abakola ebintu bino khalas ekyo ekikebe ekiyooleddwa ekyo yoola yoola ekyo ekikebe kijjaamu enjoola nnya embatu nnya ziri zetwalabye kati kiyoolebwe emirundi bikumi bisatu emirundi bikumi bisatu mupime ebijanjaalo ebyo mu kiro mupime ebijanjaalo ebyo mu kiro omuwendo kiro zemunajjamu zirangirwe mubasiraamu nti bannange ne swaabu y'ebijanjaalo omuntu yenna bw'akungula ebijanjaalo bannange muli eddiini bw'eri ennyangu omuntu yenna bw'akungula ebijanjaalo ebijanjaalo ebyo kubanga zijja kubeera zitambulirawo wakati mu lusanvu kiro zijja kutambulira wakati wa lukaaga mu ataano lusanvu ziyiza obutasukka nnyo lunaana kubanga ebirime tebyenkanankana buzito jakusinga n'omuceere guzisobamu okusinga ogundi ebinyeebwa ebinyeebwa ebijanjaalo lusinga bizisobamu okusinga kasooli wahakatha kati bijja kutambula kati wa lukaaga ataano ku lunaana awo wakati awo kitegeeza ki ebirime ebyo barakallahu fek ekirime ekyo kiro ze mujjeemu bijanjaalo nga muzirangirira mu basiraamu omulimu gw'abaddu ati byonna gye bagenze kubuulira bantu nti bannange omuntu yenna bw'okungula ekirime bw'okungula ebijanjaalo ng'ebijanjaalo biweza kiro bweziti twala ekyokulabirako nti lusanvu manya nti ebijanjaalo ebyo oteekeddwa okubeera nga obiwaamu zaka lusanvu okudda waggulu kyetwogerako si lusanvu lukala lusanvu okudda waggulu ndesi kyakulabirako naye kasooli mukolebwe ekintu kyekimu munangirira bulangirizi baddu ati bintu baba babimanyi babimanya ne babikwata bulungi yona yona gye bagenze ebintu bino ne birangibwa bijjukizibwa ofiisi ye ya zaka eranga ebintu bino buli mwezi nijjukiza abasiraamu ku zi radio zaffe zetulina paalu ne radio endala voice n'ebirala ebipaane ebitindibwa ku mizikiti zakaafu ne kutwanyi zakaafu ne kutwanyi abyo mukyalo n'abantu bamanye kiba kitegereka bulungi nti omuntu yenna abantu basiraamu bajja kimanya mangu nti omuntu yenna gw'akungula ebirime nga biweeramu kiro lusanvu aba alina okuwaamu zaka lusanvu okudda waggulu kati bwapima ebirime nga byavamu kiro enkumi bbiri amanye nti alina okuwa zaka aina ebirime alina okuba mumaadha meka kiro meka afuwana ajeemu kiro nkumi ssatu ajeemu kiro enkumi ttaano ajeemu kiro lukumi alina okuwa zaka ekyaba akimanyi bulungi olwaki amanya nti bino byenkungudde biri waggulu wa nisaabu ate abuusabuusa ateeka buteesa ku minzaani agenda okutunuulira nga bamugamba nisaabu ya lusanvu ye akungudde lukaaga mu kinaana akatibwa okuwa zaka la takatibwa okubeera nga awa zaka lwaki talina nisaabu bitegerekese wahakatha barakallahu fikum kaakati munnange ekyo nsaba baganda bafe ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa babeere ng'ekintu kino babeera basaale mu kukikola era kandowooze nikitegerekese bulungi saba allah abeere nga awafaka abakulembeze baffe okubeera nga batwanguyiza okubeera nga tugondera omutonzi waffe ow'ekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala naye nga ŋŋenda mu maaso n'okkubiriza baganda baffe abowinu salafu baganda baffe abamaadha abakisenyi takwa abo bonna emizikiti egirinaanye nnyo awamu n'ekyo nga mu butuufu giri mu bisitoowaawo nyini nyini gisobola bulungi okukola omulimu guno mulimu gu ne gubeera nga gutwalibwa ewa amiru umma era mungeri emulimu gu ne gubeera nga gutwalibwa ku Uganda Muslim Supreme Council oli wadde mbuguwerezaako wonna womanyi nti abasiraamu baebaala basisinkanirawo bibeere nga ebintu bino birangibwa mu basiraamu nti bannange zaka eyimiridde bweti mu birime wahakatha kakati munnange ow'ekitiibwa zaka eno singa obeera omaze okubeera nga oweza nisaabu twala ekyokulabirao nisaabu kiro ziri lusanvu ŋŋenda kugiwa ntya mpaamu kigero ki kino kikutule bukutuzi kubanga kyangu yagamba sallallahu alayhi wa sallama mu haditha eri mu bukhaari era nga lafudha eno ya Abu Dawud irin Bukhari ni Abu Dawud ga lafzi ya hadithi yenu ya Abu Dawud ngeva ku sahabu wechi bai tiba Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya gamba sallallahu alaihi wasallam fi ma saqati as-sama'u wal anharu wal uyun echine chonne kifukirwe nkuba oba emigga kiche bayite emigga emigga nkole manyiddwa abata babere okumpi nemigga bajitema ko obukutu obutini tini obukutu obwo nebukwata amazi nebugaserengesa mmalimiro kitegeya nti otalinda nkuba ebirime bye essaawa yonna birina amazzi wal uyun uyuni keki zentoba zezibeeramu amazzi buli kadde ebirime ebyo nabbi yagamba fi ma saqati samao wal anhar wal uyun al ushur biwebwamu kimu kya kumi kubanga zaka yesingamu ebintu ebingi yesingamu zaka ennene ekigere ekiwegere ekisinga okubeera ekigero kye ekiwebwayo ekisinga okubeera nga kinene mu maali byebirime omuntu bwakungula kilo lukumi ng'ebirime bifukirirwa nkuba awamu ushuru a tenth y'ebirime ebyo kyeki bwokungula kilo lukumi wamu kilo kikumi bwokungula kilo mutwalo wamu kilo lukumi bwokungula kilo enkumi ttaano ojja kuwamu kilo mmeka ojja kuwamu kilo bikumi bitaano wahakadha ebirime byebisinga okubaamu zaka ennene kasobeera nga tolina maanyi go gooteekayo bifukirirwa nkuba oba mugga buli obukutu bwe twalaba oba maatha intobazi owaamu ushuru kimu kya kkumi nabbi n'agamba nti wafiima sukiya bisawaani au ennadah nisfu al ushur ate ekirime kyonna ekifukirirwa n'essawaani byebiriwa omuntu agenda n'endogoyi ye n'eŋŋamiya ye ewaffe tukozesa zi ox n'atwala maatha n'otwala ensolo eyo neegeya neeyoola amazzi n'ofuna amazzi n'etambula nga bwefukirira ensi bwekulaakulana okozesa bakozesa zi mashini zipampinga amazzi nezigapampinga nezigapampinga nga bwe zigaweereza luddawa mu malimiro enkola yonna eyokubeera nti nno ebirime bino bifukirirwa na energy eyo waliwo abakimani nga bamu bakima na mitwe gyabwe bakwata otalingi kane batandika okufukirira abo bo ebirime bawe bawaamu kyenkana ki nisfu al ushur nisfu al ushur nisfu al ushur owaamu half yakimu ekyekkumi kitegeeza ki mu kiro lukumi owaamu kiro ataano mu kiro lukumi owaamu kiro ataano mu kiro omutwalo mulamba owaamu kiro bikumi bitaano half yakiri kyowa singa obadde maatha singa ibadde bifukirirwa nkuba obanga biri mu lutobazi oba mungeri efaananako bw'etyo hadithi nga bwekyolese obulungi bw'ogiwulidde wa barakallahu fikum n'olwekyo waliwo amasail agasigalayo matonotono barakallahu fikum agakwatana ku birime tujja kgalaba insha allahu tabaraka wataala ku lunaku olwessande oluddako kubanga lwe lunaku lwetusomerako zaka barakallahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.